Burkina Faso kɛlɛ ɲɛbolila ka daga yɔrɔ yamaruya bali cayara jamana kɔnɔna na ka da fitinɛ kɔtigɛ bali kan min bɛ senna u ka jamana kan nin ye a san 7 ye. Balimakɛw ye laseli kɛ kalo tɛmɛnen na k'a fɔ ko mɔgɔ 2,000,000 jate de kɛlen bɛ kɛlɛ ɲɛbolilaw ye farafinna tilebiyan fanfɛla bolow fɛ k'a sɔrɔ sɔrɔdasi fanga min daragira sɛptanbri kalo tile 3 la ɛ tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko kɛlɛ ɲɛbolilaw jate bɛ mɔgɔ 1,000,000 dɔrɔn de la. Foroba fanga ye a yira k'a fɔ ko u ye mɔgɔ caman de tɔgɔ tigɛ ka bɔ kɛlɛ ɲɛbolila jatew gafew kɔnɔna na. U ye seereyali kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kun tɔgɔ sɛbɛnna siɲɛ fila ani ko minnu fana ye sigiyɔrɔw sɔrɔ ka banba u sigiyɔrɔw la ka ban. Ayiwa k'u ye olu tɔgɔw de tigɛ ka bɔ a la yaasa ka jate lakili. Badejo Sise ka bɔ
Mɔri
bolila ka bɔ a bɔyɔrɔ la min bɛ Burkina Faso jamana kɔkɔduguyan fanfɛlaw la nin ye a san 5 ye. A ye a yira k'a fɔ ko ale bɛ a yɛrɛ jate halisa kɛlɛ ɲɛbolilaw de fɛ. A ka kumakan ko an ka kan ka to yan fɔlɔ fo basigi ka na. An bɛ fɛ ka segin ka taa an bɔyɔrɔ la nka an ka dugu tɛ yen bilen, dugu cira sabula mɔgɔ kelen si tɛ dugu nin kɔnɔ bilen, dugu in kɛra tomo ye. A ka fɔ la Burkina jamana kɔkɔdugu sigidaw la a ka dugu bɛ yɔrɔ min mara kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen cira silamɛ dansagokulu Etat Islamique ani Al-Qaida ka bolo faraw fɛ. Nka Burkina foroba fanga tɛ kɛlɛ ɲɛbolilaw minnu bɛ jamana faaba kɔnɔna na ne u ni dɛmɛ sɔrɔ ka kan lakodɔnniya. Yaasa ka dɛmɛ sɔrɔ u ka kan ka taa kɛlɛ ɲɛbolilaw ka dagayɔrɔ yamaruyalenw de kɔnɔna na. Olu dunyɔrɔ ka jan duguba kɔnɔnaw la. Madame Wedrago ne a sigilen bɛ Wagadugu nin waati in na ye a fɔ ko
ne bɛ tɛmɛ Burkina fɛ kiyem. La ɲa a ma pɔgɔlɔm.
Ale bolila ka bɔ Djibo a bɔyɔrɔ dugu la. Nin ye a kalo 3 ye. A y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a ka taama sira senfɛ ka taa Wagadugu sira min ni a tɔgɔ dara mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko saya sira don ka da lakanabaliya bɛ a sira kan kojugu kan. Bin kɛra u ka bolifɛn kan. Alexandra Lamarche réfugié international baɲumankɛ kulu ka bɔ Washington DC l'Amérique faaba kɔnɔna baarakɛla ɲɛmɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ ko
But it raises some pretty significant concerns about whether or not the previous government was beginning to deny the
Burkina foroba fanga binen ye ni mɔgɔ hakɛ caman ba nin tɔgɔ bɔ kɛlɛ ɲɛbolilaw ka jate kɔnɔna na.
Le régime déchu se sont aggravés sous la transition, compromettant ainsi